This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Molweni, molweni, baphulaphuli baka Radio Cape Pulpit, kuvelile kambenene, kelona othetha nani. Siyabulela ke kubani tena banathi ke nangayo lena injikalanga. Namkelekile, yazisa komakhelwane, yazisa abantwana bakho, yazisa umyeni, yazisa unkosikazi, yazisa lonke usapho kuba ngabana indaba ezilungileyo ziyashunyayelwa kunomathotholo. Uvelile nguye kusemva komboko, umshumayeli wendaba ezilungileyo ezingokufa nokuvuka kwakho Yesu, owafa engafeli ezakhe iziphoso kodwa efele zam nawe, owathatha ke ubetho okwakufanele ukuba libe phezu kwethu, wena yena walithatha lwaba phezu kwakhe. Zithi kizibhalo xa zingqina zithi ubetho obelufanele thina lwaba phezu kwakhe, kodwa thina sacinga fanuba ungodeliweyo nocekisiweyo nguThixo, kanti ubetho lwethu ulithathele kuye. Iqhubeka ithi waba indoda yomvandedwa, hayi ngoba ebenomivandedwa yakho okanye begula ebethatha imivandedwa yethu. Yile nto ke ndithi ke mphulaphule, ukububa nje imivandedwa, ikhona indoda yemivandedwa, nikezela ku uye. Kubalulekile ube nguye umntu owuthandayo umthandazo, umntu onikezelayo ngemithwalo yakho. Uthi xa ethetha athi, izani kum nina nonke nibulelekayo enisindwayo yimithwalo, ndoninikeza ukuphumla. Athi thabathe yamityokwe kuba kaloku yona ayinzima, ilula noko, mna ndokunikeza ukuphumla. Uyamenywa ke mphulaphula, umenyelwe kuphumleni, umenyelwa kwiindaba ezilungileyo. Nguye lo othatha konke ukoyika kwethu, konke kungcangcazela kwethu, zonke idyudyu esinazo uyazithatha, asishiye sinenkululeko yokwenene, futhi sikhululekile. NguYesu ke lowo ophilayo, lo esithetha ngaye, lo ezindaba ezingaye. Mema ke uxelele umakhelwane, kuyabakhululeka abantu, ziyashunyayelwa indaba. Wemphulaphuli, namhlanje sizawuthetha ke ngesihloko esithi akusekho ukugwetywa, no more condemnation. So akusekho ukugwetywa. Isizathu sokuba ke ndithethe ngesi sihloko kungokuba banintsi abantu aboyikayo, kungakumbi ke kula maxesha esiphila kuwo. Abantu bahleli nje banedyudyu yokuba ngabana kunoThixo ohleli pha olinde ukusibetha, ogade impazamo zethu ukuze asibethe, asigwebe, ayosifaka esihogweni esivutha umlilo. Wandithi kukho mntu uyawuye mhogwe esihogweni, bakhona bazawuya kodwa kunyanzelekanga uye. Yes, akunyanzelekanga uye, ukhona uThixo, ukuThixo uyasindisa, usisindise kwingqumbo yakhe ngokuzisa uYesu. Yile nto ndithi ke xa ndithetha nawe ndithi uThixo akasenamsindo ngakuwe, noba ubuwenzeni izolo, noba ubuwenzeni kulo nyaka kupheleleyo, noba wenze ntoni kwiminyaka elishumi okanye ngamashumi amabini eyadlulayo, uThixo akakuqumbelanga, uThixo akanamsindo ngakuwe. Mamela mphulaphule, uThixo akakuqumbelanga, uThixo akanamsindo ngakuwe. Uyayazi ukuba ngabana uThixo wawuthulula wonke umsindo wakhe, wawuthululela kuYesu ngexesha besemnqamlezweni. Yile nto uYesu nangona engunyana kaThixo nje, kwanethuba apho bekumnyama khona, eshiywa nguThixo wakhala wathi, bawo undishiya ngani na? Because ebeshiyiwe, eshiywa nguThixo, engunyana kaThixo, but washiywa nguThixo. Ingqumbo kaThixo yonke yathululwa, yaphela, akasena ngqumbo ngakuwe, akasena msindo ngakuwe. UThixo ngoku inye into eshekileyo luthando lwakhe ngakuwe. Yile nto ithi iBhayibhile xa ithetha, uthi mbhali uPawulos xa ithetha phaya kulaa ncwadi yabaseRoma, uthi yintoni na enako usehlula eluthandweni lukaThixo. Mhlawumbi masifunde. mhlambe masifunde mphulaphula masifunde uthi sithini na ke ngoko kwezi zinto kuba uThixo ungakuthi kubani na ongasichasayo lowo gcebe ungamchonganga owakhe unyana wasuka wamnikela ngenxa yethu sonke angathi nina ukuba angasibabali ngazo zonke ezo zinto ndawonye naye verse 33 ngubani na oyakumangala okanye oyakumangalela abanyulwa bakaThixo inguThixo nje obagwebelayo listen to this uSathane besima phambi koThixo atyhole okanye amangale emangalela abantwana bakaThixo emangalela umntu now ithi ke ngoyizibhalo ngubani na oyakumangalela abanyulwa bakaThixo inguThixo nje obagwebelayo ithi lento angama wazama ukuma umtyholo akumangalele kodwa uThixo okugwebelayo imbetho okanye isibetho sokona kwakho saba phezu koYesu now noba ngamangala kangakanani i-punishment ebekufanele yaba phezu koYesu akusekho kugwetywa kuwe verse 34 uthi ngubani na ogwebayo inguKristu nje owafayo ngaphezu koko ke wabuya wavuka ongasekunene kukaThixo osithethelelayo ngubani na ogwebayo ngubani omele ugweba wena ngubani oza kugweba ngoba lugwebayo nguThixo uthi inguKristu nje uthi ngubani na ogwebayo inguKristu nje owafayo lo ugwebayo ngulo wafayo so xa ekumangalela ukumangalela kulo othathe isibetho sakho xa efuna ugwetywe lugwebayo ngulo ebethathe isigwebo sakho nawe ke ngoku ngubani ozogweba wena ngoba sele ugwetyelo ithi akafanga nje wabuya wavuka engasekunene kukaThixo sithetha nje uhleli ngasekunene kaThixo kunento ayenzayo uyasithethelela xa kufika umtyholo etyhola yena uyasithethelela xa kufika esityhola uyasithethelela inkwanguye noza kukhupha isigwebo sakhe siphuye sibuya sithi nxasele esithathile isibetho sethu ithi akanatyala injalo ke loo nto verse 35 athi ngubani na oya kusahlula eluthandweni lukaKristu yimbandezelo na mamela ngubani na oya kusahlula eluthandweni lukaKristu yimbandezelo na luqinaniso na yintshutshiso na yindlala na bubuze na yingozi na likrele na njengokuba kubhaliwe kwathiwa ngenxa yakho sibulawa imini yonke sibulalelo ekuthini sizizimvu zokuxhelo kanti ke kwezo zinto zonke sisuka soyise sigqithise ngaye owasithandayo kuba ndeyisekile kukuba nakufa nabomi nazithunywa zezulu nazilawuli naziphatha amandla nazinto zikhoyo nazinto zizayo nabuphakama nabunzulu nasinye isidalwa esisimbi asiyikuba nako ukusahlula thina eluthandweni lukaThixo olukuye uKristu Yesu inkosi yethu akukho nanye into enako ukusahlula eluthandweni lukaThixo olukuye uKristu inkosi yethu ukuba ibikhona into ibinokusahlula eluthandweni lukaThixo olukuKristu Yesu ngeyayimenze akafa akasifela ngeyayimenze akayithatha ingqumbo kaThixo ayithathele phezu kwakhe ngeyayimenze ubetho belufanelwe thina alwalwela phezu kwakhe ngayenze izifo zethu akazithathela kuye ngayenze ubutshaba bobuphakathi kwethu noThixo akabuthathela kuye ukuzashiwe nguThixo Now that uzenzile zinto akukho nanye into enako sehlule luthandweni lukaThixo. Akukho nanye into enako uthandwa sithanda ngalo alunas conditions. Usithanda unconditional ngoba yonke into ibisenza kungabe ngathi akasithandi bekanye ibisenza kube nobutshaba phakathi kwethu noThixo sele ilungisiwe ityala onalo okanye uzibona wena unalo olibalela kuwe ithi iBhayibhile ithi walixolelanisa kunye naye uThixo waxolelanisa ihlabathi elixolelanisa kunye naye ngoKristu Yesu engazibaleli kulo izono zalo no izono zethu ebengazibaleli kuthi wazibalelaphi kuYesu ngexesha uYesu enza uxolo phakathi kwethu noThixo. Now iziphoso zethu zonke iziphoso esinazo noba zingapi nobuthi xa ujonga yena uthi iziphoso zakho zinintsi kakhulu for ukuba unganobudlelwano noThixo. No iziphoso zakho zonke not ezinye zonke ezincinci nezikhulu ezingahoyekanga nezihoyekileyo zonke wazibalela kuYesu akazibale langa kuwe xa senza uxolo. Uhleli nje wena uzigweba uThixo yena uqolele. Thina sinengxaki yoba sihlale sizibetha sizityatyusha sizityatyusha kanti uThixo wasixolele. Sihleli nje siyazigweba kanti uThixo yena usixolele. Sihleli nje siyazisusa ebukhoneni bukaThixo ngoba sizibona singafanelanga kanti besingafanelanga singafanelanga njalo uYesu wasifela ukuze asenze sifanele. Wasihlamba wasenza nyulo sizigqibele simdaka sisacinga fani basimdaka kanti sihlanjiwe. Sihlanjwe ngegazi elihlamba lenze mhlophe nqwe okanye we. Athu mbali xa ethetha uthi xa ethetha uthi uThixo yizani izani sibonisane zonke izono zenu ndoninqobela noba zibomvu kwe ndozihlamba zibe mhlopho kokhepho yizani sondelani kunoThixo kumemayo ubaleka nje mtakwethu uThixo yenu uyakumema uthi sondela ngoba wena umgqibela uThixo enomsindo kanti umsindo wakhe sele waphululwa wathululwa wonke waphela umgqibela uThixo enguThixo ogwebayo kanti uThixo umgwebo obe ubusiza kuwe wabaphezu koYesu ubetho obelukufanele sele luthululwe sele kubethwe uYesu na wena kukho betho lukufanele ubale kanjani mtakwethu ndiyakumema sondela subaleka ngoba ubetho obelukufanele luwele kuYesu ndiyakumema sondela subhekela ngoba uThixo unengalo zakhe uzivulile ulindele ukuba wena xa ubuya kwange ulindele ba wena xa ubuye usiza kuye abuya kwamkela utsho umculo uthi buya mntwana buya buyele ekhaya ngoba ukono bokonile sele kulungisiwe ngoba ukonakala ubukonakalisile sele kulungisiwe akudingekanga ukubulungiswa ngokwakho ulungiselwe isimilo sakho obusigqibele sikusokolisa kunalona othi iza sinjalo ndizosihlamba mina xa ufika apha kum uzofika kube kuhle kunomileyo njalo yilento unyana wolahle kwathe xa emkile eyochitha ilifa lakhe athi xa ebuya ecinga uzokwenziwa isicaka afike uyise amfake iringi emnweni afike uyise amombathise ngengubo afike uyise amnxibise izihlangu uyise axhele enze itheko ngoba unyana uthi unyana wame befile ngoku yaphila kuthena kabali ukuba ngabane benzeni ngokwabemka kodwa uthi ngoku khona ndiyakuhlamba ngoku ndikakubuyisela kule ndawo bekufana ukuyo ungumntwana wam sinoThixo onothando olunjalo ongalo zakhe zivulekileyo olindele ukuba sibuyele kuye the moment ubuya mntakwethu uThixo kwamkela uyakwanga uyakwamkela athi uverse 1 kaRomans 8 uthi ngoko ke ngoku akukho kugwetywa kwaba kuKristu Yesu. Abangahambi ngokwenyama, abahamba ngokomoya. Na ukuhamba ngenyama nokuhamba ngomoya, ukuhamba ngomoya, kukuzazi bangabana wena, wonile, akho nto ubunoyenza. Ukuze ulungise ukona kwakho, uamkele uYesu. Ukwamkela kwakho uYesu, kuqala kwakho ukuhamba ngomoya. Ukuhamba ngenyama kukufuna ukuzenza ngcwele before ubuyele kuThixo kukufuna ukuzenza ilungisa before ubuyele kuThixo kanti ngeke usikwazi ukuzenza ilungisa eli lidingwa nguThixo eli alifunayo apha kuwe Ilentithi iBhayibhile. Now, sibubulungisa ngaye uKristu, sibubulungisa bukaThixo. Nguye osenza ilungisa, nguye osenza ngcwele. Wena nobungenzana, akho nto ongayenza ngokwakho ukuze ube ngcwele. Kodwa yena uyakwenza futhi akwenze ngcwele. Athi umculi xa icula, athi wenza ngcwele abantu bakho. Wena Thixo. Athi wenza ngcwele, nguye owenza ngcwele. Thina nathi senziwa ngcwele, siyenzeka ngcwele ngoba ayikho into uThixo akayenze ingenzeki. Yonke into uThixo ayenzayo iyenzeka. Now yamkela ke, mntakwethu, ukwenzelwa nguThixo, uyeke ukufuna ukwenza ngawakho amandla. Uthi beka wakho amandla phansi wabekele bucala, mna ndizokwenza ngokwam, mna ndizokwenza ngokwam, ndikwenza ilungisa, ndikwenza ubulungisa ngokwam, mna ndithatha izono zakho ndizihlambe. Zibe mhlopho kwekhephu. Wena uzelwe nguThixo, wena omamkeleyo. Uba ngabana kawukamamkela uYesu abe inkosi nomsindiso wakho. Ndikuvulele lithuba ke mntakwethu ukuba umamkele. Kule ndawo kuyo noba usimamele usemotweni okanye usekhaya. Phakamisa isandla sakho mntakwethu wamkele uYesu namhlanje. Kule ndawo kuyo yenza lo mthandazo wam. Apha emva kwami ukuba ngabana uyamamkela uYesu. Uthi Nkosi Yesu, ndiyakholwa ukuba wena wafa ufele iziphoso zam. Ukuze ndigwetyelwe. Namhlanje yonke ingqumbo kaThixo ebiphezu kwam uyithathele kuwe. Ubetho obelundifanele ulithathele kuwe. Namhlanje ndihlanjiwe ngegazi likaYesu. Izono zam zimhlophe okwekhephu. Akusekho sono esibalelwa kum. Ndizelwe kabutsha. Ndizelwe nguThixo. I belong to the family of God. Bawethu namandlonke siyabulela ke ngaba abaphulaphula bathe bazinikela ubomi babo bezinikela kuwe benikela kuYesu abazelwe kakubutsha ngenxa yabo yomiyalezo ulomiyalezo nakukuthetha kwakho our Father and our God. Lord in Jesus mighty name ndiyabathandazela ke bagcwalise ngomoya wakho ingcwele ubatywine Thixo wethu namandlonke bazazi kubangabana bangabantwana bakho our Father and our God. We pray, we give you honor, we praise you, we give you all the glory egameni lika Yesu. Uba ke mphulaphula uthe wawuthandaza lo mthandazo, ndiyakumema ke ubuye unditsale phaya kubucala ke kulama khaso nxibelelwano Facebook, ujonge kuthi Velile Mbenene, ube sondifakela kumyalezo uthi uba ngabana umamkele uYesu xa ubumamelele inkqubo. Uthini na ke ukuze ukwazi uhamba kakuhle noThixo, wenze njani? Ndakunikeza ke, ndakuxakulela ke, ndikucebise uba ngabana ungenza njani. Okanye ungasitsalela, ungasibamba nesikhululo bucala phaa kuFacebook uRadio Cape Pulpit, utsho ukuba ngabana wamkele uYesu kuyo le nkqubo. Udinga uncedwa ukuba ungenza njani na ukuze uqhubeke nehambo yakho kunye naye uKristu. Kude kube kule veki zayo. Be blessed. Amen.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.